Twava vako dabo tebalina kiddakabo bawulira ekinugwabo nakati baagala kutulogaabo sente sente kati nze zensonda n'obulamu obwange obwange sikyerumya lwaki nesiba ku bantu abalina emitima emikyafu babeera besesa kungulu kumbe munda bakukeneka kino ndeese kirango abantu abo bakwabuzi tobawa byamabyo wesigalize ensonga yo tobeesiganga babbi babbi banyazi bakulindidde mu kkoona embooko zo bazikkube twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo maama kye bakola rediyo genda ne waguza kubuulire obabuuza pulinsipo abantu abo batuwalana bitya batupinga bitya batukanga ne balowooza tujja kutya tetugenda kutya kati tubakuba kufa bajja kuwulira endongo bano bali bano bali bafutwa bafutwa tebayagala kulaba nayeekolera bwe bakusanga siwuusa tone bageya mwattu bansobera nze tovolabanga mbeewala nze emitima gyabwe ginkanze kyenkoze ku westoni wanze twabavaako ddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafutwabo maama twabavaako ddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafutwabo maama.